kangaroo.
Kama namuona
kususa adui anataka kubaki na mi. Ni mkongwaru
kidogo natona.
Akilewa anapandisha mizuka, aruka yavuka akipinda mgongo. Akiambacha ukucha abucha mchicha minalitoa nyongo. Pale palipo jivicha nani pawe sitoa giongo. Denti amepata ticha uyo chini ya behewa. Anani paga kama tewa tewa. Hii inarewa kimisi sana ndo napewa pewa. Kimoko na gewa chapu chapu na kuchelewa lewa. Ni mahewa lege lege kama kagewa gewa huko huko. Anavyo inyonga yanikomesha. Pale katikatika isogesha. Pole pole ananiswelesha. Tumani dedede mika uwe.
How she likes me. Anywhere she go she want me around. Si wakudanga. How she likes me. Kanapenda gavile waga naitwanga. Hakawezi landa. Waga sipendi pezi la mtandaoni la hapa imebidi. Post a picture call me babe. Maji maji ndani kende. That's how she likes me. Waga ukula kiraka. Uwambie pengo langu melizi baba. Shamba ni maji ni mwagi. Uongo wa chama debe. That's how I like it. Kutuni tole. Kutuni tole. Kutungu tole.
Anavyo inyonga ya nikomesha. Pale katikatika isogesha. Pole pole ananiswelesha. Mchumani dedede nika uwe ngoma.
Chumbani segu segu makeke teke. I wanna be a daddy wacha mpeka baby. I will never complain. Nipe daily.
And upon it haribika wajue
niwe. Kuchi kuchi kuchi. Anytime ya hiti. Bend over chuna boga. Kifo chamende kia sawa.
Kifo wa parachichi. Nyonga kama tikiti. Majina ya koga kwenye kiboga. Bila uoga nimekufa kabisa.
Tobae.